from the family. We're gonna miss you. Blessed melody. Umetembezi makaloni kuko kwa baba niadi ya Bwana kaipiki kabule dede wewe bye bye jaribu tamu ni maluwa sena gana nyauka aya dede wewe rere lani here undauka aya uteshiwa matani goni basi Mulungu mwokere shujawe duwe Umpe amani Unamanya kukala unapawe
Ela ni kapta jomu pesa siwe
Moyore huni mwega tu
Jedewe huwenda salama
Zoku wa matoni mioyoni unabakia Pesa siwe hukapate amani Kipwani mwa Ibrahimu Aya uzakuba
Babazo, jombazo, sangazimizo, awezo, kostima narira dege. Aya enda pehoni, uona ne paradiso manamu.
Yaya kwa utungu anao, daddy lola unarira. Unalumiwa mioyo, dunia idangira kiza.
Tatamani wendoto, tukone tena machoni. Tumbaya wakamoto uchungu mwingi moyoni
Unamubeba baba festa singumbao
Mama urezi goma
Uchoto torero na jamii zehu
Sosi nibidi iso
Rita, Richard Rubeni Rispa na Raisoni Baba, puta unga laza wejo mu
marehemu tumwage kipenzi chetu Fakuhenza dede Ela kazi ya mlongo kaina makosa Ndukuzoni yowe yowe unarira Sidi, kafedha, chuma, kache, nyevu Mapenzi, Amina, Baraka, Rojasi, Harisoni, Selina, Fatuma, Samueli, Yuriti, Penina, Zawadi, Eriki, na Robati. Kalele pehoni dede, kundola na paradiso. Hawezo manarira, mamera yani, mamela meki, mame Andrea, marafiki zono manarira, babake Chris, Kingi Kambi, na Mike.
Aya urerete.